1961. Freedom. Yeah, yeah.
Tongo Records for Records.
F more than me, a tis is still a modia. Storylines of more than me, a tis is still a modia. Alosimulia baba na mamangu, nami naisimulia vizazi vyangu. Hadithi
yo,
utamu
kolea.
Hapo zamani za kale palitokea wakoloni, wao ndo walotawala nchi yetu hapo mwanzoni. Walitufanyia mengi hata bila ruma, walichukuaga mali kutufanya tumwa. Ila ilipofika siku ya Disemba 9 1961 Tanganyika ikapata uhuru bila damu kumwagika. Nyerere aka kiongozi na kuitwa baba wa taifa, na wapigania uhuru wengine na wapa big up. Akina Bibi Titi walifanya mapambano, na miaka mitatu mbele ukafanyika muungano wa Tanganyika Zanzibar. Ila story yote ilianza F more than me, a tis is still a modia. Na tulianza na ujema, ujema. Kisha kaja ruksa,
ruksa.
Ukweli na uwazi,
ukweli na uwazi.
Ari mpya kasi mpya, ikaja hapa kazi tu. Hapa kazi tu, na baada hapa kazi tu. Kazi yendele,
yendele,
yendele.
Kazi yendele,
yendele.
Kazi yendele,
sema.
F more than me, a tis is still a modia. Storylines of more than me, a tis is still a modia.